mi wanu mbunge Kango chikufuria mama managers Chavo chikahamba na chori kamawe Muneza no pwebo Soft keo Mbawe Unomwaga na tuvote lai
Shamba! Music.com.